Twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri Facebook turi live muri ko muradukurikirana murakoze cyane kuri VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio ya 10
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno musi rero twatumiye Alexi Ngabo Karegeya batazira ibere rya Bigogwe umushumba w'umusirimu yatanguje ibikorwa by'ubukerarugendo bishingiye ku bworozi bw'inka mu Rwanda. Ibyo bikorwa bikorera mu gace kitwa Bigogwe na kace kari mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda ari mu rugendo ngaha Washington DC. Abari kuri Facebook muramubona turi kumwe, abari ko batwumva muri ku radio muje kuri Facebook yacu VOA radio yacu kugira ngo mumubone mudukurikire muri kino kiganiro. Araza rero kutubwira byinshi ku bikorwa byiwe. Ngabo ikaze kuri Jugi America.
Murakoze cyane.
Ndakwite Ngabo, ndakwite umushumba w'umusirimu canke dukoresha gahitina.
Mfite amazina menshi.
Yego.
Ngabo umushumba w'umusirimu Karegeya. Ibere rya Bigogwe bisa n'inka.
Na bisa n'inka naryo birimo, n'inka ririmo.
Yes.
Yego. None muri sanga ino musi dukoresha gya.
Mukoresha Ngabo Karegeya.
Dukoresha Ngabo Karegeya. Ikaze kuri Jugi America.
Murakoze cyane.
Washington DC igufashe gute?
Oh, hameze neza. Harakabeho.
Aha.
Nabo nabana hakonje kurusha mu Bigogwe.
Havuye Washington hacakurikira Bigogwe. Bigogwe naho harakonje.
Yego, naho harakonje.
Imbere ko tuja mu Bigogwe uri ngaha mu rugendo rw'iki aha Washington DC?
Twaje muri Rwanda Day. Nyuma iza kurangira, ariko urumva nk'umuntu wari waje muri Amerika nagomba kubanza ngatembera abantu babahatuye muziranye, araba barasiye Bigogwe bakansaba kutuzahura. Hari nka kino kiganiro nari mfite hano, so gategereza kugira ngo bibanze birangire ubundi usubire mu nka.
Kandi usubire mu nka uraza kutubwira izo nka zawe, kandi wakoze cyane kutwitaba, warakoze kutubikira uno munsi.
Mwarakoze namwe kuntumira.
Ego, uramaze guhura n'inka zo muri Amerika?
Yego.
Wabonye gute zisa na za pamera zawe na za nka zose uhamazina canke imeze gute? Ziratandukanye?
Sinzi inkuru kuvuga ubu ngubu. Iyo tuvuze inka sikeye harabaye inka z'ubwoko butandukanye, ariko inka zikamwe zo muri Amerika zo ntabwo nari nazi wena. Ndacyabona zazindi zimeze nkanjye.
Nuko hanyuma rero uti Washington na Bigogwe urumva harakabeho katandukanye, ubundi naho ubona gute?
Hano bari urumva bagera muri rimwe. Baratubwiye ngo twasanze iri gushira bakagera muri kane mu Bigogwe. Iyo byakabije ni mu 9-8 niyo. Mu bukonje. So hano harakonje cyane, murabibona ko nabe umupira n'ikoti.
Yego.
Ya nabe mu Bigogwe
uriko inka umupira.
Yego, uri inka. Hano barayibona se?
Nibaza ko muratubona kuri Facebook.
Yes.
Ego. Nuko rero hanyuma Rwanda Day bite byagenze neza?
Byagenze neza. Nahuye n'abantu bakunda Bigogwe benshi ntari nzi, benshi cyane. Ntabwo nazi ko abantu benshi bamaze kumenya Bigogwe kuri uru rwego no kuyikunda. Muri Rwanda Day nari nabaye nka standi nari mpagaza ahantu ndi gusuhuza abantu ba bari bose bashaka kumbaza amakuru mu bigogwe benshi ntabwo nigeze nicara byaranshimishije ntabwo nari mbyiteze kuri ura rwego kubona abantu banyiri ku rukundo rungana kuri
abakubaza bari abanyarwanda n'abarundi nabo nyine n'abarundi mwari benshi
yego abanyarwanda n'abarundi benshi cyane nyuma yaho abandi ngo ntabwo babonetse harimo n'abatari abanyarwanda n'abarundi harimo abagande nabonye harimo abanyamahanga bahano muri Amerika nabonye ya
nuko rero bigogwe sindahashika ariko ndizera ko ni nasura gukorera urugendo
ugomba kuzaza
yego nuko rero udushikane mu bigogwe utahazi bigogwe hamugira gute hameze gute
umuntu azi mu bigogwe haherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Rubavu na Nyabihu ubu ni ntago bigogwe mu karere kamwe ba mu turere tubiri kuko ni icyapa kigabanya Nyabihu na Rubavu kiri muri Bigogwe so hano ni Bigogwe bamwe ibere rya Bigogwe ariko ikaba Rubavu haruguru hakaba umurenge wa Bigogwe hakaba muri Nyabihu so Bigogwe ni ibere ryayo ntabwo bibana ariko byose twebwe abahatuye twe tuvuga Bigogwe yose bari Bigogwe kandi icyo cyuma tukitaho
hatandukanye he n'ahandi hantu mu Rwanda Kigali za Kibeho n'ahandi hatandukanye ni igiki gitandukanya Bigogwe n'ibindi bice by'u Rwanda
ikintu cy'ambere kiharanga kinadutandukanya n'ahandi cy'ambere n'imbeho yaho nyine ariko wenda n'imbeho mu birunga turayihuje ikitugira umwihariko ni imisozi myiza y'icyatsi kibisi kandi atari icyayi iba mu bwatsi bwinshi cyane ku buryo yihagejejemo umuntu nyine ntabwo abantu bahita bizera ko ari mu Rwanda iyo misozi mvuga ko ariyo nyine niho hantu ugeze umuntu mu Rwanda uhagira navuga ngo nyine yuhageze utangira kubona ubushye bw'Ikigali bukuvamo amazu ntayabayo ntabantu batuye muri iyo misozi ni imisozi y'icyatsi kibisi y'inka y'ubwatsi abantu benshi bakunda kwagiranye no muri Swiss ariko abantu bo mu Swiss nakire bambwiye ko iyacu ikirushi yabo ni uko iyacu idahanamye
hamakwere iki ibere rya Bigogwe hariho ni izina ryiza ko tanga hariho
ibere rya Bigogwe naryo ni urutare ruba mu Bigogwe ruhagaze bavuga ko rushushanyije nk'ibere ariko byavuye kera ngo n'umuntu witwa Nyirabigogwe bakundaga gusereza ngo urutare rumeze nk'ibere rye deni baryite ibere rya Nyirabigogwe soriza ko rya Nyirabigogwe ubundi niko bavugaga ko mu Bigogwe n'agasozi kitwa ka Nyirabigogwe ko yewe umudamu yaje kugwaho ariko ubundi iryo bere ni umusozi w'urutare ugiye hejuru ukaba kakorwa simbizi nsigaye mbona hari igiti kiri hejuru dusigaye tuvuga ngo ni muko
hanyuma none ga ngabo wewe na no mu ibere rya Bigogwe ni iki mufitani yahe inkuru warahavukiye cyangwa warahagiye uravuga ati ahantu ndahakunze kandi ahimukire kubera ingene yasa
oya narahavukiye ni wacu n'ababyeyi banje niho bavukiye
yego
mama wanjye yavukiye mu Bigogwe sogokuru wanjye yavukiye mu Bigogwe ya bose
nabo uri umunya Bigogwe uri inka y'ibigogwe yo mu Bigogwe yego reka twakire uri ku murongo wa telefone mbere ko tuca utubwira igituma witwa amazina atandukanye tufite citizen uratwumva
yego ndabumva neza Diane ndakuramukije na ngabo ndamusuhukije cyane
ndakwikirije
uherere hekiga uri ego ikaze ku jugi Amerika turi ku live kuri Facebook uzura tisha kadishu turaba
murakoze cyane ubona amazina yange muri zina ni Marcel twagira yo muri Kigali mu Rwanda ndashaka kubanza gushimira ngabo ko akantu ko kubungabunga inka ngo inka zari zisanzwe ziriho ariko ukabona nta bukerugendo bukorerwa ku nka bwari busanzwe buriho zari inka tukagiye ibwami hariya mu Rukari ukagenda ukareba inyambo ariko ukagarukira aho ngaho ariko ndashaka kubaza ngabo azadushyiriyeho umwihariko ku biciro ku bantu tuvuka cyangwa se tuvuka mu ntara y'Uburengerazuba kuko uyu munsi hari igihe umuntu aba ashaka gusohokana abana be agakomwa mu nkokora mu biciro kandi ari vizite y'umunsi umwe noneho tujya tubona abantu bakavuga bati parike ya Nyungwe abantu bakutuye mu turere dukora kuri Nyungwe wenda iki gihe ni iki tuzajya ba promosiyo mu sura Nyungwe abari National mu Kagera National nayo ikavuka Wawe rero ngabo nitsaje rwose kwamemerera nge ntumbe kunywa mata y'inchusha kamiweho ako kanya mu ngongoro bakayakama mica ye ntago temera. Ayamo. Ubwo rero ushije nka promotion abantu bavuka mu ntara y'uburengerazuba bati wenda mu kwezi.
Ariko mase
kwa munani se.
Mase. Kweri kuvugira bo mu burengerazuba bwonyene.
Oya n'urugero n'urugero rw'utanga abo kuntu nshaka gukurura abantu kugira ngo abantu bose bitange mu bintu. Urukiko rw'ubuki abantu bavuka mu kiturere dukora hano cyangwa se abantu b'uburengerazuba mbakireho promotion muri ku kwezi abarazi uyu munsi bizari hagaze bikiriciro noneho ushyiraho n'ibiciro mu makupe kuko iyo urebye isange ibiciro bisa nk'ibikiri hejuru kwa raporo wenda n'ahandi haciye hakuri rw'ubukerarugendo niyo umuntu yasohokanye na madamu we n'abana ugasanga biracyari hejuru cyane kandi abana bacu bakiri batoya dukeneye kubereka uburyo inka zakabaye zibungabunga bakareka kuzibona mu birari iwacu bakagira n'aho ziri bagakama abana bakanywa bakota ibigori bakayabana kunyabana ngira ngo bakizi n'ikinyarwanda kiza ku bantu bakina inkoni abantu bazi inkoni noneho abana bakabireba murakoze n'icyo cyifuzo nari mfite akidukoreye byazaba byiza kurushaho.
Urakoze cyane aca kwishura mu kanya sivyo?
Yego.
Yego. Imbere ko ndakureka ukishwa Marcel, tufise Janet ku murongo wa telefone. Janet ikaze ku jugi America.
Yego murakoze.
Uduzi je ngawo turaguha mano tutuzani yabige. Ubundi nitwara turanga abakobwa cyangwa abafase.
Oya ntabwo ari ngabo mu yahadi ni ngiye kuko buri ibiganiro byinshi ngo ndaguhamagara.
Yego rata umugani w'abanyarwanda tugukomera amashyi. Ikaze kujugi Amerika je nubwambere ndakwakire kandi abafasoni n'abakobwa ntitubaronka muba muri hehe muba muri mu nka mu bigogo canke
ahubwo ubwo ikibazo nge nshaka kumubaza ukivuga ibyo by'inka.
Eh
allo
turakumva.
Allo
turakumva Janet.
Eh murakoze nange nange nitwira dukunda Janet. Nuye mu karere kwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ubwo ndashaka kubaza ngabo ni gute atuma abagore bakama kandi mu muco nyarwanda nge nibwo bwa mbere nari mbonye n'ukuri umugore ujya munsi y'inka gukama nubwo ntazi niba bakoresha ikinyarwanda munsi y'inka.
Aho urabareka bagakama abapfasoni?
Kandi nge ntabwo mbizi yego sindi mukuru ariko nibwo bwa mbere nari nanabibonye.
Bika kwishye kandi gume ku murongo.
Umva ngusubize ubundi kera n'ubundi abagore barakamaga ibeze nk'umugore wenda wabaga ufite inka ariko nta mugabo afite wenda yarapfuye cyangwa aragiye ku rugamba wenda yarabyaye n'abakobwa gusa barakamaga. Ikindi burari ibintu twavuga ngo ni by'abagore bini by'abagabo kubera guheza abantu ibyo bintu byahozeho ariko uyu munsi nyine ni ibintu byinshi abagore bakora so gukama ndumva atari byo byabananira cyane cyane ko kera aho bana bikoraga gusa nk'umugore afuga ibyo gufite umugabo n'abana b'abahungu wasanga badakama ariko iyo ugiye nko muri historia ndabaga urabona ukuntu byamusabye kwikura amabere akayaca kugira ngo abashe kujya ku rugamba ibyo bintu bikaza gucika n'ibindi byose nta kirazira nta cy'umugore atera inka kuba yayikamye nta cyaha nta n'icyasha bafite mu buza gukama inka
ndabaga ninde. Ubuze ngo ugiye mu nkuru ya ndabaga neza.
Ndabaga n'umukobwa mu byukuri w'umunyarwandakazi wagiye ku rugamba ifinkinize ariko ntabishye izina. Agiye ku rugamba kugira ajye gusimbura se kuko isi yari yaramubyaye wenyine kandi abasimburaga base babagara abana b'abahungu. Isi asaziye ku rugamba abona nta kundi azajya kumutabara no kumusimbura yigira umuhungu bisaba ko akata n'amabereye kugira ngo ageyo. So ntabwo nkeneye ko umukobwa nawe aza kwihindura kugira ngo aze kuza mu nka mujye muzani karibu muri isanga.
Yego Janet watahukiwe niwashaka kuja uramaze kuja mu bigogwe mbega.
Oya mu bigogwe mazi gutyo ariko ntabwo mazi.
Nzoguhitana twijanye.
Mbona nkubone mazi.
Nuko Janet mwese nakubajije waduhamagaye uri he?
Emereye mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali.
Yego. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Mu mujyi rero bya dad cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Yego namwe.
Yego. Turakira Emi turacyafisa akabazo ka Marcel. Turaza kwakira mbwari kamazina ya Kire Emi. Emi kaze kujugi America.
Urakoze.
Uherehega Emi.
Mu majyepfo mu karere ka Huye.
Mu karere ka Huye. Ingo rero ubaza akabazo kawe ka kwa ubaze ngabo itubaza ofisi. Twamugutumiriye.
Mfite nk'ibibazo bibiri cyangwa itatu namubaza. Cya mbere, kuki yise iriya ya hari inka yise ngo Pamela, yatubwira impamvu yise Pamela. Ikindi cya kabiri, inama yaho urubyiruko rushaka kuba umworozi nkawe ko rwabikora. Ikindi cya gatatu, ese afite imyaka ingahe yatangiye kujya mu nka afite imyaka ingahe?
Yego. Urakoze aca kwishura Emi. Imbere ko wishura Emi, Marcel yavuze ngo birahenze ibiciro vya hariya hano. Ubwa mbere na mbere usaba ngahe kugira umuntu aje mu bigogo?
Tugira ama package atandukanye. Kandi cyane cyane nk'abana bo nka trip z'abana bari amafaranga makeya, ariko hari package ku bantu bajya kuri website yacu twibererya.com. Hari package y'igice cy'umunsi, hari yo guhakinga ibererya bigogwe, hari y'umunsi wose tukanagutekera, hari n'iy'iminsi ibiri ukanarara tukaguha amatente. Ntabwo bihenze, kubera ko urebye amafaranga duca, abantu bambwira ko nca amafaranga make, kuko twebwe niyo hantu ushobora gusuruka umwanya muremure. Urugero nka full day umunyarwanda ishirumbi 40, kandi yaturutse mu gitondo akagira nimugoroba. Kandi twanamugaburiye, twamuha amata, twamuha experience yose, nayo ibaze kumara n'umuntu amasaha 12 cyangwa 9 muri kumwe ariko amushyizemo 40. So ntabwo duhenda mu by'ukuri. Ujye kurana n'andi ma package nko kurara, abanyarwanda turaborohereza cyane. Kandi tubacaginga amafaranga makeya bishoboka. Hari na murebe na half day, murebe no guhakinga ibere rya bigogwe ku banyarwanda ni 5,000 gusa. Ubundi tukaguha ya myenda, tukaguha inkoni, koti, tugiye kujya tubaha bote mu kwa kane muzamuzifite. So ntabwo duhenda.
Uraza kutubwira, mumbabarire naringiye kuvugana gato nawe muhinga bw'ijima, abwira bigende neza. Muraza kutubwira ibyo bateka ni iki, hanyuma urategekanya none kuzobagabaniriza abantu?
Yego, nta kibazo. Ubundi nta muntu uraza gusura mu bigogwe n'umwe ngo dupfe amafaranga.
Yego,
turanegosia. Ibyo biciro birahari, ariko nta amategeko ahari yacu ntabwo ari nka yayenda adahinduka, twebwe arahinduka. Icya mbere ni ubushake bwo kuhashatse gusura bigogwe, cyane cyane ko ngitangira n'ubundi ntakiraga abantu ku buntu. Kanzwe noneho umuntu uri kumpa amafaranga makeya, surumva twapfa iki keretse udafite ubwo bushake?
Hama Emi yakubajije ibyo udashaka kwishura ntubivuge, kugira ngo ntitwinjire mu buzima bwa bitatu. Ngo si imyaka ingahe?
Buse imyaka yanjye nakwitangariza kuri VOA. Okay, ndakuze bihagije nuko narabona umugore ahubwo.
Uraza kumuraba kuri Facebook, uraza kwandika ari benshi. Hanyuma watangiye kuja mu myaka mu nka ufite imyaka ingahe?
Atangiye kujyayo banza bari bampetse, ko namenye ubwenge mba mu nka.
Yego, mwakuze muzifise?
Yego, nakuze iwacu bafite inka. Nagiye kumenya ubwenge ngiye nywa amata mu nka, ntakunda yo mu rugo, nta nubwo nakunda nywa amata mu rugo. Papa yarambyukanaga mu gitondo akanshyira ku rutugu tukagenda mu nka akankamira.
Ni ukuvuga niho wakuye urwo rukundo rw'inka? Niho wumvise utanguye kubyumvamo cyane?
Ku myaka 4 najyaga mfata ibere ry'inka nkakama, imyaka 5 gutyo kuzamana najyaga n'ikamera yanjye mu gakombe.
Hama none ga Ngabo, kuba waragize uyu mugambi wawe w'ubukerarugendo mu nka, wabikoze kubera urukundo ufitiye inka? Wabikoze kubera ko wihangira imirimo? Urumva rero ababikora kubera babikunda, ababikora kugira ngo bihangire imirimo. Ntibyari binamenyerewe, sinzi ko n'undi muntu afise ubwo bukerarugendo mu Rwanda canke mu Burundi. Ni giki cagutumye ubikora?
Njye nuko nakundaga bigogwe. Mu by'ukuri njya kubikora nashaka kwerekana kubigugora ahantu heza umuntu ashobora gusura. Ariko ntabwo nari nzi ko bizaba kasi, nari ndi umunyeshuri. Ngiye nashaka kwerekana isi ku iwacu ari heza, nta nubwo navuga ngo please ngo visit bigogwe ngo nandika narakwerekaga ibyo nirirwamo ibyo bagenzi banjye birirwamo nashakagira nyine nereke isikuni wacu ari heza nicyo kintu mu byukuri na nicyo kintu naharaniraga na ntabwo ari business nanubwo nenze ko nibyo nikaga ntago byari bijyanye nge numvaga iwacu mbona hatagaragara nkabona abantu bavuye nti bavuga nkareba abahatuye nti bavuga nkumva nakinyamakuru kihandika
abahandika kandi ari heads
yego bahandika ruko habaye imyuzure abandika ruko ndavuga kuki batavuga ibyiza so nangereka nze mvuga ibyiza by'iwacu isi yose bimenye cyane cyane kunarebaga nkabona ahantu hasurwa ntanahantu hasana no mu bigorwe
yego uraza kutubwira inka watanguje uko zingana aho ugeze nimba wishimiye aho bigorwe igeze imenyekana ariko tubanze twakire Shadrack uratwumva
ndabumva cyane
uherehe ga Shadrack
mperere Nairobi
muri Kenya ikaze ku ishuri ry'America
yego
akabazo kawe ku mushumba w'umusirimu twagutumiye ngabo
amubwiye bwa mbere prestasiyo yarakoze urubyiruko turamushima cyane
yego
ndasaba kumubaza imbogamizi yahuye nazo nuko yaba arabyitwayemo kugira bitubere urugero twese kuko natwe dufite inshinga tuba dufite nk'urubyiruko ariko tuba dukeneye umuntu twensira niba ari imbogamizi yahuye nazo ni uko yabyitwayemo kugira abageze ahageze ubu
ngubu urakoze ngahe Nairobi ugira umunsi mwiza akabazo ka Shadrack i Nairobi
imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi ariko imbogamizi za mbere umuntu ahura nazo ngiye byari mvange mfite imbogamizi z'uko nkora ibi nange ngiye mu bintu ntazi nta nubwo uretse no kuvuga ngo nize ubukerarugendo nta nubwo narigeze nsura
warize ubukerarugendo
no nize banking gukora muri banki
ugacuja mu nka
umwanjya mu nka so ntabwo narakoraga ubukerarugendo sinari nzi ukuntu bimeze sinumvaga ibintu byose byari bishyashya icya kabiri sinaringira connection mu bukerarugendo icya gatatu sinaringira na capital so nta bumenyi nta connection nta capital
uretse urukundo rw'inka
gusa urukundo rw'iwacu gusa nari mfite nta kindi so ukagira none n'abacantege bakumvisha ku bintu rukora ubushumba ugiye ku mushumba warize kaminuza so yaba abantu bakuzi yaba batakuzi bo bakavuga batura mushumba nuwahe batazi ko wanagiye mu ishuri abakuzi bakakubreminga kugiye mu bintu by'abaturage warize abatukuzi bo bakakwandika ko bintu ukora nyine biraciriritse uri n'umuswa ntabwo wize ari abantu babaga bazi ko ntagiye mu ishuri so zari imbogamizi nyinshi rimwe na rimwe naho komanze ngo bagufashe ntibikunde
ntibabitahure Shadrack watomokewe n'ibyo yakwishuri yamaze kugenda hanyuma rero walikura vuga ngo murabakira mukagira iki ariko watanguje inka zingana gute izo nka watanguje ni papa yaziguhaye na mama canke
ntanga natangije je najyaga mu nka zacu bisanzwe nka zipostinga cyangwa najya no musti wanje nawe nka mu postinga mu nka zabo hanyuma abantu batangiye kujya bazi mu bigo nkabajyana mu nka zacu nyine za papa nge ntanga ntanga natangije ngo vuye ngo nyine ngo mfite inka ngo mujye muri sura ngo buzabaye nyinshi twajyaga mu nka zacu ejo mu nka zacu nabona ari haba imvura yanaguye rimwe na rimwe hari na kure nka negosia n'umuntu wenda Diane afite inka tukajya mu nka zanyu umuntu yakaza so tukajya mu nka z'umuntu runaka umuntu yangurira agacupa nanjye wa muntu tukakagabana ngo nta biciro byari biriho so nta mu by'ukuri nta kuvanga natangije inka cyangwa urwuri abantu bo barabizi nta inzira zo mu bigoga kenshi niza abantu bakuru nta mwana uba ufite mu rwuri
ubu none ufise iraro muravuga iraro mu Kinyarwanda
tuvuga urwuri
urwuri
cyangwa ibikuye mu bigogo niko bavuga so uyu munsi ndahafite aho gukorera nahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika abantu barabibonye byasohotse muri Europe pa abandi babyumva kuri radio baduhaye ubutaka dukoreraho ubungubu harimo inka navuga ngo ubungubu igihe ushakiye kuza niyo naba mpari ntahari abantu barakwakira ntibigusaba kunegosia n'abantu runaka ntabwo tukijya mu nka za papa tujya aho hantu
hari nka zingana gute
nta muntu bari nka mu Rwanda
eh kirazi biri sérieux nta muntu abaha
nta muntu bari
iwo musho ntawo narinze
so you get nge ntabwo uvuga ngo mfite nka zingahe uravuga nyine abantu bageramo bakazireba bakanwa mata inka ziba mu bwinshi niyo yabimwe bari nyinshi
sinarinze ko bimeze gutyo muratubabarira abashumba b'abasirimu turafise Veniste ku murongo wa telefone Veniste kaze ku jugi Amerika Veniste uratwumva
ndabumva
uherega Venuste
muri Zambia Rusaka
Zambia Rusaka mu meze neza
ego turashimana
inka zirakamwa twagutumiye rero ngabo akabazo umufitiye
nagenda kubaza kuri bibiri byerekeye inka Tengo uno mura sakare ne muri kandi hari je dukade kinga baravuze nyama baravuze mata none hibi je rose ye nyama masanze hamata muriyo ni gute ibintu bimeze neza ingene tumete neza cyangwa masanze neza n'iyo tafugura yabonye yose cyangwa inyama yose cyangwa yabonye yose
ibintu bijyanye n'inyama ntabwo mbizi pe ntabwo mbizi amata yo meza ubundi bwiko amata meza iwacu buryo ba testingamo bitandukanye nuko kandi babireba ari akamashini kayareba nk'ikigari ho biroroshye ariko nko mu bigogwe twebwe ubundi yo twebwe dukaminka bayireye nyino yirebuka mu mata yayo ntabwo tujya tugura amata so yo bigeze aho bagurisha barebera ku tumashini ikindi amata meza mu bigogwe siyo nkeka ko ari meza Washington DC cyangwa Kigali kubera nko mu bigogwe twebwe badushaka ya mata atagiye amazi atagize uti ariko njya muna nk'amata yahandi hari ya nk'ukumva nta kintu kiri mu kanwa ya so uwe wawe ugiye kugura biterwa n'umuntu wizeye uhitamo umuntu wizeye nawo ntago nabwira ngo amata meza bameze gutya
birumvikane Venuste ugira umunsi mwiza ngaho Rusaka Zambia rero yego hanyuma rero ni kweriki wiyise umushumba w'umusirimu ni kweraka kandi watubwira ngo waciye mu ishuri
ya impamvu ni yise n'abantu bari nyise ndene rirampama nambwira abantu bateze amatwi radio ngo amata bahamye so byarampamye nanjye umunsi nari na graduatinze nambika kanyana ingofero abantu barabibonye ndi gushimira inka zose kubera arizo zishyiye Minerval
ni inka za kwishuri Minerval
gute kugira njye kwishuri bagombaga kugurisha inka nkajya kwiga kuko papa wanjye ntabwo yari afite umushahara yakwishaga inka nkajya ku ishuri so kugira nshimire izo nka zose cyangwa bakagurisha amata bakambonera ikaramu n'ikayi cyangwa nkanywa amata mbere y'uko njya ku ishuri ibintu nk'ibyo
inka yakubereye byose
yabaye byose abantu baranabizi abantu bava mu nka benshi barabizi nyine mubyari nibwo agurisha inka kunda kurusha izindi kugira wowe wige so kugira njimirizo nka zose nara graduate nze mfata yangofero abantu bambara kuri graduation nyambika inka yacu akanyana gahagararira izindi nka zose zagize uruhare kugira ngo ninge so abantu babonye ko na graduate nze batangira kunyita umushumba w'umusirimu rirampama kubera ko babonaga nyine you know uburyo nkora makazi harimo ubushumba ariko harimo n'ubusirimu kubera ko mbasha busenyo nta musirimu mba ngeze Washington DC
yego nuko twakire umusaza ikaze kujugi Amerika
amakuru
ni sawa urakomeye umusa
yakomenda amahoro ndikongeze mbere ndi gicumbi hano muri gisiye mu majyaruguru
twagutumiriye umushumba w'umusirimu ngabo
namwumvise kuko afite igitekerezo cyiza kandi rwose ni ukumushimira rwose akomereza aho ngaho ariko nambutse n'ikibazo namubaza urabona yuko inka idufitiye akamaro cyangwa se umuco nyarwanda ni itungo rikomeye cyane ubuzima bwacu kuko n'uguhaye inka n'undi kuri abaguhaye ubuzima ese nibaza ko
abantu bati bashobora kuba batazi ibyo gukama wenda baravukiye nko mu mujyi arakwa guti kugira ngo wenda ashinge nk'intuza n'ishuri ryigisha abantu badashoboye kumenya iby'inka ku buryo bamujya gukama cyangwa se n'ibindi ndetse afite gahunda yo kuba yashinga ishuri ku buryo n'abatabisobanukiwe bakiri batoya bari kuvuka ubu babimenya agakura azi umuco nyarwanda azi agaciro k'inka n'uburyo imyiteza umuntu imbere byose agakura abizi
ya iyo utabizi uza gusura Bigogwe ariko dufite na gahunda yo gukora ahantu ahantu habigenewe hameze nka museum havuga inkuru zose zerekeye inka mu Rwanda uherekeye rukageza uyu munsi iby'abantu batazi inkuru nyine zazinduye utanabwira umuntu keretse ari bumara icyumweru mu Bigogwe so dushaka kubaka ahantu hameze nka yitwa Bigogwe Milk Bar so abantu bazajya baza mu by'ukuri inkuru izaba ari nka museum of cows ya mize y'inka maybe ariko mu minsi iri imbere habiza bitangarije hano kuri Voice of America
yego
na bwa mbere nabwo abantu bari babizi
so
yeah
eh urakoze cyane urakoze umusaza bwira umunsi mwiza
yagiye murakoze rwose kandi kubashimira ariko natwe two mu ntara badutekereza ku buryo umuntu yashinga imizi ku buryo n'abandi muri mu ntara badasobanukiwe n'ibyo babona mu mizi
ya uyu munsi uyu uza mu Bigogwe ugasura uza mu Bigogwe ugasura ni nicyo kintu dukora nyine uraza ugasura then tukakubwira ibyo bintu byose tukakuhavu twanakwigishije uko ama wabimenye so ikiza ni ugusohokana umwana wawe mu Bigogwe ibyo bintu akabyiga akabimenya
yego urakoze umusaza
murakoze rwose kandi bitumukomereza aho ngaho
yego hanyuma rero wari kuratubwira umushumba w'umusirimu ingene wize kubera inka warayihaye iyo shapo abagukurikirana ku ntuzenya ku mbuga ngurukana bumenyi baramaze kubona wambitse inkofero inka yawe none ga kuvuga ngo umushumba w'umusirimu hariho rero wewe ibintu abandi bashumba bakora udakora nk'umusirimu canke
uburyo abashumba kera babafataga impamvu nabaye umushumba w'umusirimu ntagaruko mpindura ubushumba bwanjye ngende umushumba ahubwo hari igihe nk'umushumba bakora urugomo urugomo ni nko kujya kugwana nge sindwana sinshobora koneshereza abantu imyaka yabo ariko nanone umushumba w'umusirimu nuko umushumba uri proud y'ibyo nkora nkumva mfite ishema ryabyo nkumva nyine ntabwo mfite isoni zo kugera mu bantu ngo nitwe umushumba ubwo nibwo busirimu mvuga kuko abashumba benshi yageze nka uretse n'abashumba n'abandi bageze i Kigali yahita ashaka kugira abantu batamenya ko ari umushumba ngiye bahubwo iyo mpageze nyine nibwo nkwereka kundi umushumba ahubwo mu Bigogwe nshobora kwihishamo mu bantu ntibabimenye ariko mu mugi ugomba kumenya ko ngaba ari umushumba
ukabimenya gutse Kigali duhecha mvuga ngo
yamba nambaye nk'abashumba
kutaje twambariye
uyu munsi ariko nambaye inka
wambaye inka none abashumba bambaye gute ufise inkoni yawe
ufite inkoni yanjye Kigali nuko banze kunyizana mu ndege mfite umwenda wanjye nambara abantu barawuzi n'ingofero nuko uyu nawe muri Rwanda Day nawe utanzemo impano ariko ubundi abantu barawubonye so
abandi bashumba batari ntituvuge ngo sabasirimu ntibaturanye ariko abandi bashumba barakwiyumvamo umushumba w'umusirimu cyane hari akantu bavuga ati wowe uri kura urasirimu
baravuga bati warakoze kuduhagararira
yego
kuko byibura umuntu asigahura n'abakabubaha kubera ko dusigaye turi tutakishahisha so abandi bashumba n'inshuti zanjye cyane cyane none byavuye ku bashumba bo mu Bigogwe bigera ku bashumba b'Inyagatare bigera ku bashumba b'Ikigali batakiragira baragiye kera buri bushumba ubuvamo ariko ntambwe ubwo kuvamo abashumba bose baba ba diaspora abashumba bo mu ntara zitandukanye bose ubu ngubu babaye proud yuko hari umushumba mugenzi wabo wasigaye bahagarariye mu bintu byose
Ko turamukije abashumba bose rero muri komuna twumviriza aho muherereye hari utwandikiye kuri Facebook avuga ngo urashobora kumuvugira gatonya inka amazina y'inka nimba uyavuga ngo canke warasezeranye navyo ko uri umushumba w'umusirimu
oya ndabizi ariko kenshi ntabwo ari impano yanjye pe ibintu byitwa kuririmba keretse ndi gushugunda gusa
gushugunda ni
gushugunda nyine no kuvuga ariko ubundi ijwi ryanje ntirinyemerera ubona bajambwa nzaje uziko mba mbizi mu mutwe ngashiramo nk'indirimbo muri phone ariko ngiye ngenye n'ijwi ryanje nta kuva nabo sindajya no muri korali
none izo nka zawe ntuzi ntuziririmbira yuri korali
ngewe yo ndi kumwe nazo ngiye nabwiye ndashuguhunda nyine uvuga amagambo ariko adasohoka mu kanwa ariko ijwi ryo ryumvikana ariko amagambo utamenya ndi kuvuga iki cyangwa nkavugiriza nyine abonde kenshi usanga ndi kuvugiriza kuko ijwi ryanje ndarike mango pe niyo mpamvu
umwese agira ibyo yatorewe
reka ugumire
ugumire
aba ikindi iyo ushaka nko mu bigogo waje dufite abantu bakuvugira amazina y'inka
aha
yes so ntagari impano yanjye nta nubwo najya ku yes nko kubyina burano kubyina kinyemera ndagikunda nta ndirimbo yaho ntazi kwikiriza ariko uyu mwembwe ngo ni intega amaboko mana yanjye wankubita umunyafu
Igure katwa kire Zakar. Zakar uratwumva? Uherega Zakar. Ikaze kujuga Amerika.
Muraho neza.
Turaho turashima. Uherere he?
Merereye. Gari mu Rwanda.
Akabazo kawe.
Hello?
Ego. Akabazo kawe. Numva yagiye. Waruvuze rero ngo iyo giye mu bigogwe barakwakira bakakuririmbira. Abantu mu ekipe yose tubwire bigogwe ubishika wakigwa gute? Hari imicinga.
Umuco numwe. Iyo hagize nyine iwacu nyine mu byo dutanga harimo twakira abantu dufite abantu bababyinira bakabaririmbira turabakamira tubokereza ibigori abandi bashaka ibijumba tukayibaha kabisomera amata turabyina ikinyemera nicyo iyo mbyino yo mu bigogwe
ikinyemera niki
abantu bagiye bumva ngo dore umudamazera wibabara wibabazi mana yakwiremeye uri umudamazera iyo mbyino irazwi cyane nta munyarwanda utayizi ariko banyirayo nabo mu bigogwe nuko tubyina dutega amaboko gusa nta ngoma ducuranga mu bigogwe so turagutekera ibyo bya kinyarwanda byose watubwira ushaka iyo usuye bigogwe tukagutembereza no muri ya misozi tugasimbuka inkiramende hari umuntu watangiye anahamagara ati ngabo mbese muranyubanwa tukanyubanwa n'umukino tukinisha inkoni tukiri igisoro dushora inka tugatarama uyu munsi dufite camping trip izaba kuri 20 izaba kuri tariki 9 z'ukwa gatatu uyu mwaka noneho iyo niyo kurara mu matenti turakampinga tukarara ku gishyito shyita abantu baracyumva hahandi bacana umuriro campfire so tugacana tukarara turi gutarama aho ngaho maka mu gitondo tukakamata tukaryoherwa so ni ibintu byinshi warebererya google.com hari n'abajyambwira ngo nibaza nzabaha imisigati hari n'abansaba imifumba
uyifise none urafise imirima muri uyo muntu uze
ibigo nta mirima ngira pe ari ku nyine imisigati nyine turayishaka byakundi yo ushaka
ego hanyuma ibyo muba muteka by'ibigori by'ibiki biba biri mu murima wanyu
turabihaha
murabihaha
yeah.
mu kirundi ni kubisoma
turabisoma
hanyuma uvuze ngo ica umuntu ashaka ucukironga umuntu araza hariho ibyo nubwo avuga
twebwe urabookinga kugira ngo ibintu byose ushaka uzabibone bigusaba ko ubookinga kuri website imbere then tukabikubonera iyo uvuze ngo uraje wisugera kuri ofisi yacu ngo tugise tugenda ngo nyine tuguhe ibihari ako kanya ariko iyo ubukinze bufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ninza nshaka iki muzampa amateke muzampa ikijumba muzampa imyumbati muzayiteke gutya ibyo bintu byose uko ubishaka nyine urabibona
ariko ni kinyarwanda nta byo kwinjira ngo mu maspageti mu biki mwitekere ibyo kinyarwanda
rwose pe nta nubwo nzi ukuntu maspageti bayateka nanjye ntabwo twagutekera akawungu kagasomera amata twagutekera umutsima w'amasaka ariko apana spageti umuceri mba nkubwire ntago zabibona pe tuba tuzi ko mu vi Kigali mwabiriye mukava mu ba diaspora babiri abazungu baturusha kuriteka kuki twajya gukomeza kuba ibyo bintu
hanyuma mu biteka kinyarwanda
konkwi yego duteka konkwi
mugashamwe amavuta canke amucamisha
amavuta y'inka iyo yashaka turaguha ariko ni wowe uyashaka giti cyane nago tushobora kugushyira amavuta y'inka tutazi ko
uyakunda hari inka rero zitandukanye tuje tubona ku mbuga ngurukana bumenyi zawe hari zo wita amazina atandukanye ngira ngo
hari wambajije ngo inka yitwa Pamela
ngo nyine kweri kuyita gucyo ntuyite nka tuzina tukinyarwanda
amazina yayo yitwa Umutesi Pamela Nelisirino yiswe n'abashyitsi then ndaryemeza ko nabonaga koko ari Pamela ikora ibintu kabona ni nk'umuntu ejo bundi banyereje ifoto iri kumwe n'abashyitsi ihagazemo imeze nk'ibaganiriza ariko nako yarabaganirizaga ni postings umuntu arambira ngo ni gute nkihagara mu bantu gutyi kamenya amasaha yo kwifotoza igagara nk'iri kwifotoza
akungira ngo irahagarare kamera nka
si wabonye nagwa ifoto turi gusangira ikigori
yego so, ariko je bijya bintu ngabo none inka ziragira ibigori
inka zikunda ibigori cyane
cyane ni inka zinsire mu
z'umushobo oya inka zikunde sizi wara zibyona se nkikunda ibigori pe
ibyokeje kandi wayihaye chocolate
ya ariko yabifuye ibyokeje sigaye yarabyanze kese yayi kibisi okay ariko ibigori byokeje sigaye bya kandi ya niyo yazanye kubirya ya nanubwe ry'ibitiritiri abantu barabizi bitiritiri
biramunamaze barabizi
ya rero Pamela nambwe ibirya kandi izindi inka zirabirya ariko yabaye insirimo ibivaho
ufise Pamela ufise
ntuzakubwira zose byo bidufite watuje ko dufite imbabazi Pamela impangu indemaruhimbi rutete sine gajo bihogo zose turazifite n'izindi
iyo uhamagaye uramenya ko ari yaramaze kumenya amazina yazo
cyangwa uzihamagaye amazina yazo zirabimenya zikavumera niko inka zitaba uretse nazo iyo uhamagaye izina ry'inka inyana yayo iri kumva ihita ivumera
gufata umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kuzimenyereza nibaza ngo harabamo kumenyereza gato
yego cyane cyane inka ikibyara ntabwo ibirizi ariko kuyigisha bijya kubyara ubwa kabiri yarabimenye yaremenyereye gukomeza kurihamagara inka ifata icyo wayigishije nk'ubu abantu bajya babona ndi kwifotozanya n'inka zacu zose zisike zaramenye abashyitsi kuyikoraho ntabwo zigitinya abantu hafi ya zose kandi ubundi inka zahariya mu bigogwe kubera ko ziba ahantu zitaba mu biraro zibera mu misozi zigahura n'abantu zijya gukamwa zigahita zisubirirayo ntabwo ziba zaramenyereye ko abantu bazikoraho ariko kubera ko izangiye nazigishije umuntu agomba kuyikoraho afite inkuyo akayihanagura abantu barabizi ukuntu inkuyo ariyo cyatsi bihanagura inka so zaramenyereye si ikintu yigishije ihita igifata
urumva rero ako nta niyo rita ijwi rya Amerika canke Diane
tuzahita Diane arakanyana Pamela izabyara tuzakita Diane
udashushira ko ni hindi ushire ko nini nahazi bigenda gute rero ngo utore inka amazina uyiha abantu baraza bakayita canke uravyuka ukavuga ati ndakwise gutye
wita inka kubera amaranga mutima yawe wowe ni uwumva nyine urugero mbonye inka iritonda ikunda abantu nkayita imbabazi nyine mbona igira imbabazi nyinshi cyane hari igihe ushobora kubona inka ibyibushye ari igisore ukayita nka mugabo so ubundi wita inka bitewe n'amarangamutima yawe nuko ushaka nuko kubona nka Pamela irateta twayise Umutesi so cyangwa ugahita ibara ryayo niba ari ibihogo ukavuga ngo ni ibihogo ariko kubera ko ushobora kugira za bihogo icumi se zose wazita bihogo twebwe twita amazina ubundi iwacu mu bigogo ugendeye ku marangamutima n'ibigwi by'inka nuko uyibona igaragara ya niko twita amazina y'inka zacu
ababanyi banyu ba mu kibano bavyakira gute uwo mugambi wawe hari igihe bavuga tsireka inka yanje nayo ize mu zindi zinsirimu yibere ngaho canke bakwakiriye gute
barabikunda cyane niba bavuga ati mfite abashyitsi benshi bamwe nabaza niba we bahita benshi barabyemera kubera ko mu byukuri n'abakecuru baho n'abasaza basigaye bambwira ati mwana wacu warakoze kugarura ibyansi abantu barasigaye bakamira mu majaga ariko nsigaye mbona abantu bakosha inkongoro buri munsi nta bantu bagikamisha bwa budobo abantu bagenda babuvaho buhoro buhoro So usigaye ubona nk'ubwo mpuye n'umubyeyi mfite inkoni nkabona arishimye arambwe wo ni ka gahungu kacu ukabona kandi n'umutate ariko ukabona arabyishimiye pepepe abantu basigaye mu bigogwe babahande bajye bamamagara warakoze gutuma iwacu bamenyekana na mu gitondo arababyutse anyandikira ngo ari hano kure arambwira ati ariko byibura nsigaye mbyuka nkajya kuri page yawe nkamenya amakuru y'iwacu nsigaye mvuga iwacu hari uwuherutse kumbwira we ngo asigaye avuga iwabo avuga ko avuka mu bigogwe kera baramubazaga ngo bigugaherereze uyu munsi sikaye vuga bagatambwa ahubwo se uzatujyanayo ryari
yego
ya
nuko reka twakire Idrissa ikaze kujuga Amerika
nakoze cyane munyamakuru mirere yandi Kigali mu Rwanda
Kigali zirakamwa
zirakamwa cyane
nk'izo mu bigogwe
yego no kuvuga mbaze kugushimira nyine mu kumego watuzanira uyu munsi iby'agaciro cyane ni inama namuhaga ni byiza cyane ahubwo nisabira n'urundi rubyiruko nyine gukura mwuko mu mifuko batitaye ku kazi ako ariko kose ni ukuvuga n'uwo muvandimwe nyine ndashima igitekerezo yagize ahubwo nisabira ko na leta yamufasha ikadushakira n'abandi bana bafite impano imeze n'iyo ngiyo kubera ngo impano nyinshi zirahari ahubwo babura ahantu bazimurikira abavandimwe bandi baba bazikiriye ni ukuvuga ngo urubyiruko rwo kwita ku kazi atari ko kose kamuteza imbere kandi kagateza n'igihugu imbere kandi kakongera kagateza na Afurika yacu imbere bisabira urubyiruko rwose aho duherereye yaba bwo mu Rwanda n'ahandi hose muri Afurika kubera Afurika yacu izatera imbere hejuru yacu twebwe urubyiruko ni ngombwa twebwe urubyiruko tugombe dukore cyane turebera kuri bakuru bacu kuri batubajirije ku babyeyi bacu impano bari bafite tukazikurikiza kubera ngo umuco wacu ni mwiza cyane kandi dufitiye akamaro cyane tutitaye ya micyo yo handi kuvuga ngo igikiri tu iburaya imico ivuye muri za Amerika n'ahandi hose ni ukuvuga ngo twebwe Abanyafurika tunoze urukundo rwacu tunoze imyumvire yacu tunoze amasomo yose twiga kandi nisabira urubyiruko rwose kwitabira inzira y'ishuri ni nziza cyane ituma umuntu afunguka mu mutwe
urakoze cyane
ndamwisabira ngo atugire inama yose aye zikagera kugira ngo urubyiruko rubashe kuzamuka rugere ku ntego yihaye
urakoze cyane
ndamwisabira ngo ashaka abaterankunga benshi umuntu witeje imbere yabisaba ngo azamuke yiteje imbere
urakoze cyane urakoze
igitsina gore n'urubyiruko rw'igitsina gore arutoze nyine
turagusezeye
bakiri mu mucyo
urakoze cyane Idrissa ugira umunsi
mwiza
bamudukure ko ku murongo wa telefone turumva adashaka kuyumva ko ego ngo inama ugira abakiri bato ni yahega
nibakundi wabo kuko iwanyu nta hantu haruta iwanyu kandi icyo uzakorera iwanyu cyose ntugishyira mu mutima kizagufasha icya kabiri nyine nk'uko uriya mugabo yavuze baharanire kwiga cyane cyane abato barumuna bacu iyo wize nyine ubona shanse nyinshi mu buzima rimwe na rimwe utarize utari kubona niba ari ahantu bari gutumire bisaba kuvuga icyongereza ugomba kuba ukizi niba ari aho byari gusabe kwandika ubutumwa bisaba nyine kuba warize cya kabiri bakuramo amaboko mu mufuka wumve ko utasuzugura akazi ka ariko kose cyangwa ngo mugenzi wawe nubona akora ibintu ngo umubwire atari ibyo ntabwo biri smart ngo ibintu biri smart ntabwo ari kwakundi kera twabonaga umuntu abyutse yambaye karuvati ngo nibyo biri smart ngo ubwo umuntu ni ukomeye ubu ngubu rwose ushobora kuba smart kandi babona ibintu byawe bisanzwe, wenda wiragirira ihene, wenda worora inkoko, wenda uri umuhinzi, ibintu byitwa kubisuzugura, n'umuvumvu ushobora no kumuvumvu kandi warize, kandi kera twabonaga abavumvu ari abasaza batize babakene, ariko uyu munsi wabikora byose ubiri, upfa kubikora mu buryo buri smart, nawe nyine ukavuga ngo certified umuvumvu uri w'umusirimu. So urubyiruko ntusuzugura akazi kandi ntagira ikintu wita ku giciriritse, mu gihe ugikora wabona ari cyo kimumariye, nawe ushobora kubikora bikaguteza imbere.
Ego, uravuze ni ikintu giceke inza, muravuze impene ni n'inkoko, kubera iki nka gusa atamene canke ziri?
Ngewe nta hene ngira, ariko mfite intama. Ikindi inkoko nazo narazigiraga, nyuma siza kungora kuzigira, ariko nkunda inkoko buriya. Izo nari mfite nzihaka rumuna kanjye gatoya kiga muri primaire. Ihene zo naraziragiye nazo kera ndi muto, naragiraga ihene, ubundi zikanyirukanza ku musozi, buri ihene ahantu zibera mbi urayiragira, ntabwo ushobora kurishiriza hamwe.
Ntizitekereza nka mutesi
wawe. Ihene urakwirukansa umusozi wose, so ushobora guhitamo icyo ushoboye ukagikora.
Izo ntama nazo ziha amazina nka za Pamela na za Mutesi?
Ntabwo ndazita amazina, ariko mu minsi mike zizaba zabyaye nzita amazina, ubundi bihita inka yabyaye.
Hanyuma yaravuze akantu Idrissa ngo ngo leta igufashe, ibyo bintu bikora ku mafaranga yawe canke leta iragushigikira?
Leta yaranshigikiye mu butaka.
Mungana gute?
Ntabwo ndi butangaze, ariko nyine yampaye ahantu gukorera pe.
Niho usanze ukorera?
Ubu niho nkorera.
Yego,
niho abantu basura baranahazi. Ikindi cya kabiri, leta ima platformu ikakwemvita mu nama zikomeye, ikaguhuza n'abantu. So njye numva ibyo ngibyo binyuze, hasigaye nanjye ngapushinga mu buryo bwanjye, ngakomeza guhatana. Igihe kizagira nihagira izindi opportunity babona zindeba, bashobora kuzampuzana nabyo, ubundi yes.
Umuntu rero yovuga ko aho ukorera ubu mugambi wawe hariya mu Bigogwe ni nk'icyo twakwita sosiyete yuzuye, hari ibiro winjiramo,
hari imisozi tujyamo, nayo mu ifamu yacu, n'ubundi uretse ko iwanjye aho tujya ntabwo ariho hakurura abantu. Imisozi muri rusange ni ikurura abantu.
Imisozi muri rusange
ni ukuvuga ngo landscape yo mu Bigogwe ni ikurura abantu. Ntabwo ngiye nkuvuga ngo duhitire mu kiraro cy'inka ngo tugusobanurire iby'inka. Ubanza kureba iriya misozi niba yakuzanye kwanza, kuyigeramo ukayifotorezamo ugahumeka umuyaga wawo.
Abafotora ni gwawe canke barifotoza? Ufite n'abantu na ekipe itifotoza?
Biterwa na bwe wowe yuje ukavuga ngiye mfite iPhone 14 ntawe nkeneye kamera yawe, nta kibazo. Iyo uje ukeneye umukameramani twebwe tubishyira ku ruhande tukabigucajinga tukagufotora. Turayifite, dufite YouTube channel ibere rya Bigogwe, abantu bajyaho bagasubscribinga, then iyo hageze nanone reba videwo z'abashyitsi bacu abemeye ko tubafata, nuvuga ngo tugufata videwo wabishatse.
Birasaba iki rero iyo umaze kuhashika muvuye muri iyo misozi utubereka iby'inka? Iyo uvuga ngo wavuze ngo urababwira ibijanye n'inka, ubabwira iki?
Nuvuga ngo tubabwira nka story, ubundi tugira party y'amagambo storytelling, tukagira na party ya y'ibikorwa. Ibikorwa ni nabyo byinshi kuruta amagambo. Ariko ku byo tubabwira, icya mbere tubabwira isano riri hagati y'abanyarwanda n'inka. Kuki abanyarwanda ubundi dukunda inka kurusha ibindi bihugu?
Ni kubera
iki? Kuki ari umurage wacu? Ibyo bintu byose tubiganiriza abashyitsi, aba bana, tukabwira kuki umuntu wo mu Bigogwe cyangwa umunyarwanda agukunze aguha inka. Inka ni urukundo ku banyarwanda, inka ni ikimenyetso cy'ubukire ku banyarwanda, inka ni ikimenyetso cyo kubabarira ku banyarwanda. Buriya iyo kera umunyarwanda aguye mu kiraga yicaga ikiru cy'inka, kiru sinzi ukuntu bakita mu Kirundi, ariko ikiru, ikiru ni kumwe ni nko kwica inzoga. So kera kugira ngo nehamukiye Diane kugira musembe imbabazi zivuye ku mutima, namuhaye nka kuki abanyarwanda dukwa inka. N'abanyakigali batazigira amafaranga yabo bayabara mu nka. Abapasiteri b'abanyarwanda biyita abashumba kandi nta nka baragiye. Ako baba Kristo babwiye ngo muri nka bagutuka, kandi pasteur avuga ni umushumba. None se umva ari iki? mushumba aragira abantu ko aragira inka muri inka. So kuki rero ibyo bintu tugomba turi proud no kubera ko nyina u Rwanda ni inka ni bimwe ntabwo nzi u Rwanda rudafite inkuko rwaba rumeze. Ya mpamvu dufite gahunda agira inka ntiyagira irindi tungo tuvanga ugira ihene ntabwo ari kandi batabikora ubwo nuko twebwe inka tuzi icyo ivuza bihawe mu Nyarwanda.
Hama rero umuntu aje nka Diane canke wundi wose atigeze akama atigeze agira iki akana gatonya kavayo kabimenye bigafata umwanya ungana gute bifata umwanya ungana gute
ntabwo ari munini ngiye nkwereka ukuntu kama uburyo uhava ukamya amata guhagije. Ntabwo wahita ukama nka Ngabo ariko amata guhagije wakama uretse ko nanone aga arigya bari mu bitoko kwa kubera muratazi ukama wese tangira gomba ukama amata kaza konje kandi abandi bakamashyushye
hari ukuntu ukama kaza akonje yandi akanye ayanda kaza shusha
ujya guhumuza yawe yakonje kubera uragamagwa kubitano ku ruhande mu gihe genga bo nkama akaza ifuro ari da rya omo urabibona ni rya abantu banakunda turyita bigubwe cappuccino
murabashumba basirimu gose
cyane sabashumba bazi cappuccino urumva ko turi abasirimu. So iyo tugukamira twebwe nyine ugomba kubona riri afuro ku buryo uri nkuko avuga wow hari abantu bakunda ari amata atutari twayateka mu bigo bino nyine banywa ari amata atutari twayateka ukavuga ngo ndi safe kubera ko inka zacu nta kindi kintu tuziha zirarisha gusa. Abantu rero bakunda amata yo kubera ko abana humura neza yandi mata mu Kigali ntabwo humura n'ahandi mu migi no Bujumbura ntabwo humura twegara humura.
Urumva uvuze ngo bigogwe cappuccino hakacaba iki hariho na mufite ubwoko bwinshi bw'amata ariho bigogwe cappuccino.
Amata ya cappuccino tuguha inshyushyi isanzwe nyine amene atetse twebwe niyo twita inshyushyi tukaguha atetse tukaguha konje ushaka ivuga turatumenyesha mbere tukagiguterekera. Ushobora kunywa amata yitwa Mirire, ushobora kugwa mu bigogo bavugana n'umwizo, dushobora kugwa amata y'umubanji mu bigogo tuyita amata yaraye nyine ni banyi byinshi mu mutwe. So umubanji ni amata yaraye, mu bigogo bawita umurazo. So ntaguha ushobora kuvuga ati nshaka umuhondo, ushobora kuvuga ngo nshaka amata y'amasitu, ushobora kutubwira amata ushaka yose.
Mukayamo aho rero ubushumba bugeze mu gihugu cy'u Rwanda tuvuze ubwo gusirimu niki uribona gute mu myaka iri imbere nka wewe n'uwo mwuga wawe no mu gutamenyerewe batahuze bafata nk'umwuga ariko urumva no mwuga kuba ukora ukababesha ubibona gute ubona gute uwo mwuga mu myaka iri imbere na cyane cyane mu bakiri bato.
Nge nibona nka mu gihe kiri imbere bigogwiza barabagacika ubukerarugendo mu Rwanda karibwa cyane gasurwa cyane nibona hazabari amahoteli yabazanywe n'abikorera yabazanywe na leta yabazanywe na Ngabo ariko nziko bizabihari abantu baza buri munsi ibere rya bigogwe baryurira n'imigozi n'ubu barabikora nubwo bitari cyane. So nibona ko mu myaka iri imbere bigogwiza biri kuri map y'ubukerarugendo byibura mu duce nka dutanu cyangwa dutatu dusurwa mu Rwanda naho mbona bigogwe nanjye nkazaba ndi nkiri umushumba mukuru ngiye nta kindi kintu nzaba nkora n'ubundi nzaba ndi umushumba. Ku bakiri batoya bo mu bikogwe cyane cyane nibabanze biga imbere yo kujya mu ubanze wige ujyamo nka muri vacances ariko ubanze wige ejo cyangwa ejo bundi nuhagaruka kuba umushumba uzabizi ko uje kuragira ariko ukora ibyo wize bikwinjiriza pana kujya ku kuba mu nka nta kindi kintu wakora.
Urafatikanya mbega n'indi mirimo iby'ubushumba canke
ndi umushumba gusa
byonyine
ibyo bintunze
ukongera ko ku musirimu konye. Nuko rero tugushimire cyane ko washoboye kuza muri isanga y'uno munsi ndakeka twari tumaze kukwakira ariko ko washitse muri studio kugira ngo n'abakunzi bacu bakubone byaturyoheye kukwakira muri studio z'ijwi rya Amerika. Ejo ni wagaruka mu bitandukanye imiryango iruguru uzoze utubwire ibyo uzoba uri kurakora muri hariya mu bigogo.
Murakoze cyane nanjye nishimiye ubutumire bwanyu abantu benshi kuri social media bambaye congratulation kubera nageze hano ndishimye cyane tsuje abantu bose badukurikiye abantu bose bakunda bigogwe abadusuye n'abazaza kudusura ubutaha mwakoze cyane, ndabakunda cyane, nsuje n'inka zacu.
Ngira ziriko ziratwumviriza aho ziri. Nzoza ndawe akogaka uzoba wise Diane rero.
Ntagaka kabaho nini.
Inka umbabarire. Nzoza kurabi yo nkuzo wise Diane.
Sa merci nzuje Pamela.
Nuko yari Alex Ngabo karege yabamutazira ibere rya bigogwe canke umushumba w'umusirimu. Ikiganiro twakoranye kigarukiye ngaha mwakoze kudukurikira bari kuri Facebook yakoze Nadia Taha na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Habtamu yatumye amasanamu yacu abashikiraho muri ahanje turongera mu biganiro bindi bitandukanye mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu tubifurize kuronka inka
sibyo yego murakoze cyane amata bahame cyane cyane
murakoze.